rewbe ko min mo tagazar be golla golle gese e be ngada kaliji ci du kondan be biira jawdi nonni fa hande du e be golla gollal ittugol kawwa nani Zainabu o jiya kana tamazar wanana hore hudo belle yara o halni min no gollangal yartu
sasa ka dai da bol ko gala abocici
kawwa sai jaha tafo a lady mu lady dundu hana fuwatto gaddon gatto itanoji idi godi budde budde gatton diyan diyan dan tinnato no ilale ko jonda di an am modda den jongon dum illi subaka sey nange hira tawe jonkam benni de wanyoyte kade iden panure diango wurto to den gatta jolloji kawwa na masaje kawwa du wada du lebbi tati e golla dum goddo anni sanne no wawi hedde sappo majje se hana non du jomun no heba nay na joy
ngudu woy barkan shinda magudu itati gu
jambal kawwa gotal no wada ujuna jeego yaru ina jeddi cagal mundu kondan jeenabu famtini min nafakaaji ko ngombe keba e golla
wallahi zola hannan zambar ido
wallahi jamal kawwa gota no wada ujunaji jeego no wada ujunaji jeedidi ayi igesa hanne him erema fa tampa hebata goddum den non ta asonni kawwa mada asoda e gawdi ba eri na kamana gadda nyanna wuro modo dene o sella duno heba ko sawrori to worbe benda kambe yata teno ledde wadda menen bo rew men tefo leedi di worbe men kokkata sotton wakati modum buri cede ni won der dungu o sebe kollaade kewi dia
daga nganay bangoto halibol segudo akoy
Zainabu andini min gollal ittol kawangol endan no wodi chadale sanne filla ko darto teno ledden endan sabu jo en gese jabata ledde gese mu en tene
duro do hanno sanne
to far ledde den yani men godi sa dorma sabu jom e gese de jabata men tene gese mu be se gardi fore hebine odu nangay ne o denno ne o sayni tafatal kuru bayse e wodi talkurdu gardi fore kan no way nangu dema
fore gingalendi
gollal ittol kawako rewbe gonno gaddum endan no wodi nafaka sanne jogagol galleji mabbe edu nafadu kondan keddi jam arefu